Yeah. nanto hleka nami pinde ngibese lokuqitela kodwa mangisukela ngokushintshela mina ngiyawutisha mina babuze bonke bazokutshela ngiyawutisha mina anginanto yiningi mina ngihleka nawo wonke umuntu hleka nami pinde ngibese lokuqitela kodwa mangisukela ngokushintshela mina ngiyawutisha mina ngoba uzozisa
Oh,